la Disco de América. Radio ya America ivugiri Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali no kuri 93 n'ibice bitatu I Karongi ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram ni VOA radio yacu naho waisha tu radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose Ano muri studio ya karindwi muzijwi rya America Washington DC Justin hari ku buhanga bw'ibyuma nabye atahaniwe ugiye kumfasha kwegeranya amajwi yanyu muri iki kiganiro naho kuri micro je mwumva ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutabu wa kimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ijwi rya Amerika n'umwanya w'ikiganiro muri sanga nk'uko mumaze kubyumva muri iyo ndanga kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero mukagira muti twabahishiye iki Nishimwe Solange n'umwari ufite uburyo bwihariye bwo gukoresha imbuga mpuzambaga ategura udukuru tugufi dukomatanyije inganzo y'ubusizi ikoranabuhanga ryo kwegeranya amashusho guhitamo no gukiranura amagambo bijyanye ndetse rimwe na rimwe biherekejwe na muzika gakondo byose hamwe bigatanga igihangano gikoze mu buryo bwihariye mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero twamubatumiriye mu busanzwe uyu mwari yaminuje mu byerekeye ubuforomo kandi akaba akomeje amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu byerekeye ubuvuzi n'imibereho myiza ariko azwi cyane ku mbuga mpuzambaga kubera utudukuru akunda gusangiza abamukurikira uyu munsi rero mu kiganiro muri sanga nk'uko narimaze kubibabwira ijwi rya Amerika riramufite ku murongo wa telefone I Kigali mu Rwanda Mademoiselle Solange Nishimwe ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
ariko mvuze mademoiselle ntabanje kukubaza niba hari akantu wibitseho ntarinze
ubwo ariko ukazi y'abakabagari
ye ikaze rero mu kiganiro muri sanga uyu munsi tugiye kuvuga ku buryo ubara inkuru budasanzwe bwihariye niko nabivuga tugiye kubanza duhere ku gakuru kamwe wakoze wasangije bakumva abakurikira bakanakumva bakanakureba ku mbuga nkoranyambaga hanyuma noneho mpereho nkubaza ikibazo cya mbere
uko nabonye bwende nafashe gahunda nzamukwaca mbanza kubitsa amafaranga ayo nari mfite yasaga nabi ninjiye n'ibisindu mu isoko rigira ibintu bya makeya banyikoreza ibikapu ndebye ku ruhande mpabona dodo z'ibibabi binini nsuminze mbona n'isambi bari gusya nakomeje kujya mbere ntembera ndebye imbere mpabona utuzeru tumbabumbye bamfunguriye nsanga turanakaranze nakozemo bambwira ko ari bwende bwende bupfe agato bambwiye ko ari inyongezo wenda ubukwe bwende bupfe nakarushyeyo bampaye twinshi mu gasashe bayongeza na avoka twihuse mutarengeza mu kayira gafunganye ajya kunyereka urubwende runini rungana na baro cyari ikirindazi kinini denshiga shiga ikubye kabiri ninjiye mu mandazi gushakira imenetseho kurifunganya biranga ndirumaho ndifotoza ndataha
ati ndifotoza ndataha kubadukurikiye rero mwumva radio ijwi rya Amerika iyo nkuru uyirebye ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru iherekejwe n'amashusho agenda agaragaza ibyo arimo avuga ariko nanone ayo mashusho afashe mu buryo bwihariye bugenda bugaragaza buri cyiciro ariko mu buryo nyine nkuko nabivugaga ubwihariye Mademoiselle Solange Nishimwe deka duhere ku ngufu zituma ukora udukuru nk'utwo wabitangiye ute n'iki cyatumye utekereza gutangira gukora utuntu nk'utwo ingufu zo kudukora uzikomora kuki
urakoze cyane ikintu cyatumye mbitangira nari nsanzwe navuga ko nkunda ibintu byose bizi kwandika gusa ntabwo nzi ko nabasha kuba nabara inkuru hanyuma nabitangiye rero kuko nari nsanzwe nkora udukontent cyangwa mpuza amashusho mu buryo busanzwe aho nagiye nerekana nkavuga ati uyu munsi turi hano mu tuvido n'ubundi tuzo tutarengeje umunota cyangwa amasegonda 50 hanyuma rero umunsi umwe nibwo nakoze akavido kakita uko nageze birangira ariko nkomeje gukora
hanyuma rero ufite na signature utuvideo twawe twose nk'uko tuza kubyumva utusoza uvuga ngo ndifotoza ndataha ibyo byafite igisobanuro
igisobanuro ni kwa kundi bavuga ati nta foto nta cyabaye nyine buri gikorwa cyose kigomba kuba gifite iherezo iherezo ryanjye riri kuza birangiye nyine nta kindi kiba gisigaye wari ugutaha kandi ubyitifotoje ntabwo abona kufereza abantu cyangwa ubwira abantu ko aho hantu hageze
ugomba rero gusinya ukavuga uti ndifotoza ndataha tuvuge rero noneho ku byerekeye uburyo udukora ukora ufashwamo nande ni ushyira hariya kamera ku buryo wifata bigenda bite kugira ngo iyo nzira yose sa nkunyuza abatwumva badukurikiye hano kuri radio ukuntu bitangira urabanza ukandika umushinga ugatekereza icyo ugiye gukora aho bigenda gute
ikintu cya mbere byo mba ngomba gutekereza ahantu ndi bujye hanyuma utwinshi nk'uko uwabibonye cyangwa n'imbuga nabibonye aba ari nk'utuvideo nyine nakoresheje serivisi natwifashe iyo ngize amahirwe nkabona nk'umuntu aho ngaho ndamusaba wenda hari sapoti mukeneweho hari nk'agace wenda nkeneye umuntu uri bumfatire akamfatira nuko bigenda hanyuma kubyedetinga byose kugira ngo video nyitunganye nibyo byikorera
naho guhitamo se ahujya n'icyo ugiye gukora byo ushingira kuki
ahantu henshi nagiye nsura bwa mbere naheraga ku hantu ngiye mfitiye amatsiko cyangwa ngenda numva nkumva nayo nkeneye kuhamenya icyo ni cyo cya mbere nkeneraho kuba aho hantu bafitiye amatsiko nanjye ubwo nyine narahagera cyangwa hakemwe nk'abantu barambwiye tuzahategerere nkasanga nk'uko nanjye sindahagera cyangwa nanjye ayo matsiko ndayafite nuko bigenda
noneho duhere kuri bwende rero iriya bwende dutekerereze ukuntu watekereje kujyayo hari n'abantu benshi bashobora kuba batazi ubwende icyo ari cyo udusobanurire muri make inspiration cyangwa se imvano yo gukora kariya gakuru kagufi bityo dukomeze ikiganiro
ubwende ukuntu byagenze umunsi ndi mu rugo mfite inshuti yanjye zikunda arampamagara ati twashize tujye dushaka bwende
ubwo ku batazi ubwende icyo ari cyo batazi ubwende icyo ari cyo wabisobanura gute
abantu benshi bazi burete ni nka burete nyine ariko zo mu myumbati cyangwa cassava balls niko nabyita ubwo twaragiye tujya kuzishaka kugira ngo tugeze muri iriya soko babonye hanyuma tuzisangayo kuko rero urumva hari abantu benshi batazizi nako ni benshi cyane bikwitaho yuko nanjye nari nzibonye hari haciye igihe kinini cyane ntaziheruka bafashe iyo video kugira ngo nzabisangize abandi bantu bavukira
naho izina bwende ryo rigakomoka kuki
izina bwende rero namenye ahantu rikomoka maze kuyipostinga kuko narayipostinze nakira comment muri kuri twitter imbwira ngo twitter cyangwa x ngira ngahantu byaturutse yampaye paragraph ndende cyane ariko mbwira ati bwende ngo ni bwende bupfinye ko byaturutse ku mukobwa ngo ari ufite ubukwe hanyuma ducaho aratugura amafaranga yari afite azigura zose nyine ubundi bamubajije ati nibushake wenda ubukwe nyine bwende bupfinye
ati ndahiriye rwishakire
atarakomeza gura ubwo
muri iyo video ariko nawe nabonye waravuze uti byanga bikunda igishaka kibe
ati igishaka kibe
ubwo se ntabwo wagize impungenge ko wenda wa mugani ibyo nk'ibyo cyangwa bifitanye isano
oya ibyo abantu bivugira se naho bihuriye rwose
ko rero ubwo uvuye kurya bwende wahise ujya ku Kimihurura harya
uko nageze Kimihurura nyimara kurya bwende nasubiye mu rugo nambara teni mfata mutonje wa karigifiriti nagendaga nkibuka hirya no hino ngo narwara urukebo nasanze akazuba ka kibiri nka ninjira mu busitani numvaga siporo ndi kwikorera mu mutima ubumanga mbunagiriya nkura karaba hasi ndirukanka ubusitani bwaho karahumuraga numvise hatuje ndivinda gusaragurika numvise nduhutse akanyoni kagurutse mbona aho nzaza kurya amapera niyera ninjiye mu iboshuro ngo mfata agasinapu birananira ndebye hirya mbona agasipika kamanitse ndagakanda ngo kavuge karanga himanukira isabune gusa nabonye bwana meya wa Kigali umutima uti mwegera umusuhuze se mayindi iti urashoboye muko ndashoboye nyine njya kumusuhuza nawe ntiyabyanga namubaje impamvu iyo parike kugira ngo stress zishire abantu babona aho batemberera niko yansubije namusabye ko twakorana etape abanza gusabana nanjye nipompa imyuka turagenda twakoranye kawoke nuko ndataha
ubwo aho ni ku Kimihurura Solange hari ukuntu wenda turagaruka ku buryo wagiye ku Kimihurura n'icyo washatse gutanga muri ubwo butumwa ariko hari ukuntu ukomatanya insanganyamatsiko zirenze imwe mu gihe gito cyane urugero nk'ako kantu wise akabafu ugiye gukuramo umuziki hanyuma ugakanda hakiviramo isabune nubwo ari ibintu by'urwenya ariko hari icyo washatse kuvuga washaka kuvuga iki aho ngaho
nashaka kugaragaza yuko washumye izaba nyine ibintu byose bikeneye birimo
ariko hakaba hari n'umuntu ushobora kujyayo bikaba wenda bitamworohera gupfa kumenya icyo ari cyo
yego ushaka gusanga kabanza kugira ngo wa mugani ni sipika ni radiyo se yego
hanyuma ugize utya ubona meya mu butumwa bwawe bwo kubona meya no kugendana nawe washatse gutanga ubuhe butumwa muri rusange hariya
kubona meya nashatse kugaragaza yuko niho kwerekana ubuyobozi bw'u Rwanda ko abayobozi badatinyitse nk'uko tuba tubivuga urumva naramubonye banza kugiramo ikikango nyine n'ubwoba kuba najya kumusuhuza ariko umusuhuje yaranyakiriye ikindi nahise mubaza kubwira parike ni hari ahashyashya hakorerwa siporo nk'umuntu wari uhageze bwa mbere nkahamusanga nagomba kumubaza impamvu ihari kuko hari n'ibindi byinshi namubaje mubaza nimba bafite n'imishinga yo kuzayishyira ahantu henshi hatandukanye mu nce za Kigali ambwira ko n'iyo mishinga ihari urumva nyine nk'iki nari nshatse kugaragaza ubundi ngaragaza yuko twanakoranye siporo nyine
ariko hari n'ubutumwa wageneye abari n'abategarugori bwihariye
mwariya se ni ukwitinyuka
yego uti urashoboye aho naho nibwira ko ari ikintu gikomeye washatse watambukije
mbere ko iyo mvugo cyangwa baravuga ati turashoboye muko kugira ngo baguce intege nyine we nyine icyo rugiye gukora ukireke ariko urumva nuko nayo ntangiye kwica intege uwo mutima namukabimbwira sinacitse intege abona nakomeje ndagenda
utekereza ko ubutumwa bwawe abantu bashobora kubusesengura no kubushyikira uko bikwiriye iyo butanze muri buriya buryo ntabwo utekereza ko hari abantu bashobora gucikanwa
ntabwo nk'uko bivuze ngo hari ibintu byinshi ntabwo ushaka kubivuga nyine umuntu ukumvise rimwe ngo byose ahita abyumvamo bisaba ko ari umuntu wakumvise inshuro nyinshi zitandukanye yego n'ubyumvise rimwe arabyumva ariko byose ntabwo yahita amenya iyo package yose full package ibyo byose biri mu bintu bikubiyemo
nanjye ariko byangendekeye numvise agakuru kamwe ndebye ukuntu gakoze ndavuga ntereka nkurikire numve bwa kabiri nongeye kukumva buri nshuro nkumvise nkumvamo ikintu gitandukanye n'icya mbere ariko se umuziki uriya muziki uherekeje iriya nanga iherekeje iyo kubera iki wahise minanga
nsanzwe nkindaga gakondo hanyuma rero mfite uwancurangiye kano karirimbo niko nabyita yitwa Deo Munyakazi acuranga inanga gusa nicyo kintu azwiho urumva rero yari umufana wanjye ukomeye mu gihe nanjye nkiri gushongonera kugira ngo nzabone background music kuko nabajyaga mbwira ati washatse ikintu ukora nyine nkamubwira nyine bitewe n'uko kitari cyakaboneka uko mbyifuza aza kubimfashamo kaboneka kameze kuriya
ya turagaruka mu kanya tukavugeho ariko abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika bashaka kukuganiriza batangiye kuza ku mirongo ya telefone reka tubanze twakire Emmanuel Rukundo ikaze mu kiganiro muri Isanga
murakoze cyane twadukunda Emmanuel yemerere Kicukiro mu kagarama mu Rwanda akabazo nabaza umutumire sorambye mbere na mbere mbanje kukurikirana ibiganiro byiwe amavideo akora ndi umufana we ndi umukunzi wiwe
komeza arakumva nanjye ndakumva kandi
ndi umufana wiwe nakunze amavideo yakoze yagiye mu bihogo ukuntu yari yizihiwe yari gukina amazi ari gukubita inyoni mu mazi we na karegeya ukumva ko umuserukira mende ubona ko ari ibintu yari yishimiye akandi kavidewo ni ukuntu yagiye mu njya nyuma akita icyo bita abanyarwanda bakundaga gukora kubanza kumva kumva ukuntu yumvise ngo ibiraha akumva harimo umunyu mwinshi ubona ko ari ibintu nawe ari proud yabyo ubona ko abyishimiye mbega akomereze aho ngaho akore ibisigo n'imivugo myinshi kuko ni ibintu ubona ko ashobora kuzakora neza akamamara ku ruhando mpuzamahanga namubwira ngo nakomeze kiremo imbaraga abanyarwanda tuyamushyigikira
urakoze
cyane
Patrick urakoze ariko se utaragenda tukiri gufite ku murongo wa telefone hari abantu uzi benshi bagenzi bawe bamukurikira cyangwa bakunda ibiganiro bye nk'uko ubikunda icyo bakunze kubivugaho cyane ni iki
muri urugero nkandi hari igihe njya nkunda kukureba nk'ahantu mba ndi gukorera hano mu kagarama agasanga mbona nciyeho kuko uwo mukobwa ko turi kumva ari mushya mu bigendanye n'imivugo n'ibisigo nubwo mu kanya nari ndimo ndakareba kariya ukuntu yagiye muri parike parike akagera n'akavido abantu twari turi kumwe bari bakunze mpita ndabwira uko bamufara wenda kuko ndi kukarebera kuri Instagramu kuko ubona ko ari ibintu byiza nabasha kubikorera publike aciye mu mazu ku mbuga nkoranyambaga n'indagira TikTok ikagira Instagram irahari ndabibona mbega nabikorere nabikoresha inlike kugira ngo abantu babimenye abikorere publike kuko ni ibintu ubona byiza kandi bifite byakubaka urugero nka turiya ngo yagiye yarebye ikijumba ikijumba ngo nubwo yagisize mu cyaro ariko ntacyo bitwaye ni wazuri mu mujyi yaravuye mu cyaro yakongera akakirya kukakibona akakigurira amasisi
Emmanuel urakoze cyane reka twakire na Cyril
amahoro
cyane hano twaramutse neza nizere ko namwe mwiriwe neza urahagana hehe se rero
Rwanda mu karere ka Kayonza.
Amakuru y'i Kayonza.
Turabona izuba ryinshi.
Agatoki karaboneka.
Muri kino gihe nyine igihe cy'ibitoki biba bitangiye kuboneka. Bitangiye guhenduka ariko mu minsi ishize byari bihenze ariko ubu birimo biragenda biboneka buhoro buhoro ariko indi myaka ye ntacyo igenda byaranze nyine izuba ryacanye kare twabonye imvura dukerewe none n'izuba ryahise rigaruka nyine.
Nuko rero uti washaka kuvugisha Solange?
Solange
arakumva.
Ndagira ngo mbashimire cyane Solange ko nabashije gutekereza mucyo.
Yego ndakoze.
Halo?
Ndakumva cyane
urakoze. Courage. Yego courage cyane turagushimira cyane n'abandi bakobwa bajye bitinyuka babashe kuba bakora ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa byisumbuyeho.
Urakoze.
Aho turi kumwe mugira amahoro.
Ikomera cyane Cyril.
Yego.
Solange, none rero ubwo dutegereze se ko uzakora uko nagiye Kayonza? Tuvuganye ku byerekeye ibitoki cyangwa ubwo wenda uzavuga uko
kurya ibitoki.
Uko nariye igitoki. Radio Ijwi rya Amerika twakire na Jean Pierre Kwitonda ikaza mu kiganiro muri Sanga. Jean Pierre ntabwo turimo tumufatisha. Reka tujye hariya ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho akandi.
Uko nageze Bisoke nazindutse ya Rubika nambaye za moto zanjye zishaje maze mfata utwanguye nahise nurira moto turagenda nubwo nta nyoni yatambaga twikojeje mu modoka tuba tugezeyo. Babanje kunyambika anticyondo ku maguru yombi bamaga kawa baduha amabwiriza nitwaza amazi ntangira gutera irangana ku kirunga nari mfite amatsiko yo kureba ikirunga numvaga ari ibitaka birunze hamwe cyangwa amabuye yakoze umurongo. Abana baduhaye morari baramukoruta bari buntwaze mu rugendo. Natunguwe no gusanga ari ishyamba agasukari kanshizemo nkoze kuri yahurute birashira nariteruye nitimba hasi bose baraseka n'ufashwa yafasha hari uwo nanjye nafashije namize noneho agakeke nyura kwa Rubangura nsanga na etaje hari inkweto zari zahinduye isura ndazibwira nti ariko ntunyihinduke. Rwari urugendo rutoroshye ariko nageze kuri samiti hejuru hari hakonje narikaraze ndizunguza ndizunguruka ndasimbuka nabonye ku itarete nsanga uwo munsi ntiyifubitse bituma nyireba neza yasaga neza nk'ibicu. Nakomeje kwisetsasetsa maze akasigaye nakohereje mu nda dore za nkweto yewe nuko mbona vyunze reka abana n'abana n'abana babo ndifotoza ndataha.
Uba uvuye Bisoke hanyuma se Solange tutaraganira wenda kuri urwo rugendo nubwo harimo ibintu byinshi biteye amatsiko byo kuganiraho. Mu ntangiriro z'iki kiganiro navuze ko ufite bachelor's degree cyangwa se impamyabumenyi mu byerekeye ubuforomo ukaba urimo gukurikirana icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu byerekeye ubuvuzi n'imibereho myiza. Ushobora ute guhuza micro kamera na stethoscope mu cyumba kimwe ntibikirane ngo birwane?
Navuga ko ikintu cya mbere aba ari ubushake. Iyo ikintu gishaka nyine ngomba kugikora ntitaye kuki cyane ko bitanahura. Ntabwo umwanya wo kwiga wari uwo kwiga, umwanya wo gutegura bizinesi wari uwo gutegura videwo, kuko sinzi ntabwo wari umwanya munini keretse wenda wo kuvuga ngo mvuye mu rugo uragiye kandi n'ibisanzwe nyine nta muntu ugirijwe mu rugo cyangwa iyo wahirirwe ntabwo kimwe cyashyize ukagiye. Abari mu isomo yo kubirikodinga ubundi ukifotoza biba birangiye.
ntabwo uyu ugira impungenge ko urukundo abantu bafitiye ibyo nakwita ibihangano byawe cyangwa se udukuru tugufi ukora rushobora kuzapfukirana ibyo wize ugasanga ubifashije hasi ukikomereza ushingiye ku byo rubanda igusaba gukora?
Ntavuga ko byose bishoboka nimba narize kwita ku buzima bw'abantu n'ubundi mbaye ndi gukora ibibazanira umunezero cyangwa ubuzima numva ko ikintu buryo cyahaye ibyishimo undi muntu kiba kimuhaye ubuzima mu bundi buryo urumva nta gihombo naba ndimo n'ubundi.
Niko bimeze. Dusubire noneho kuri ruriya rugendo rwa Bisoke urutunyuriremo nubwo wamaze kutubwira uko waruteguye ariko icyo washakaga kugaragaza muri rusange hariya icy'ingenzi ni iki?
Icy'ingenzi nashaka kugaragaza ni gufatira challenge umuntu akaba yumva yasura Bisoke kibwari ubwa mbere ngeze ku Kirunga nkuko wabyumvise navuze ko nari nzi ko ari umurundo ari ibitaka hari abantu batabaza ngo Ikirunga kimeze gute nihereyeho rwose nanjye numvaga ari ikintu kirunze hariya kitari ibiti kuko ntungurwa no gusaba nkuko ari ishyamba urumva kwa gushishikariza abantu kuba bagira ahantu ni ukurenga ubwoba hari abantu bavuga nko kwira imisozi cyangwa gute biragorana ariko ikintu nakoze numva nta wundi muntu cyane ariyo ari rwose kandi nzi ko ari njye munebwe wa mbere muri siporo
urabihamya se ko nabonye witerura ugasimbuka wa mugani muri ariya mashusho ushingira kuki umwanya wa nyuma
cyane ngo ndi umuhanga cyane pe hariya ikintu gisaba nyine ni uwo muhase ubundi ukagenda iyo uri kumwe na timu murafashanya nyine mukagenda muterana imbaraga.
Hari ukuntu bino bihangano byawe bigaragara nk'ibishobora kumenyekanisha ahantu nyaburanga cyangwa se imyanya abantu benshi batajya basura bishobora no gushishikariza abantu kugera aho hantu wagiye cyangwa kuko ufite uburyo ubivugamo buteye amatsiko. Hari ubwo inzego zishinzwe ubukerarugendo mu Rwanda zari zakwegera cyangwa se abantu bakora muri ofisi ngo muvugane ku byerekeye uburyo mwafatanya guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda cyangwa se kumenyekanisha ahantu nyaburanga?
Navuga ko ntibitegereje kuko zaba ngo ntibiraba kandi biri mu nzira ndacyabitegereje.
Muri make urashaka kuvuga ko baramutse bakwegereye waba witeguye gukorana nabo?
Cyane rwose n'ibyishimo byinshi.
Reka noneho twakire Gakwavu Igisagara ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Raha neza cyose mutagomba.
Ramba ramba Gakwavu we.
Raho muraho.
Raho turaho. Bite Gisagara.
Yego. Ala?
Turakumva.
Yego nanjye ndabumva ijwi rya Amerika.
Duga ku ijambo.
Kena jenga mbazo mukumirwa ni byiza cyane kubona imbuga nkoranyambaga zibyaza umusaruro kagenga adusobanure ese icyo gitekerezo yagikuye hehe abimazemo umwaka imyaka ingahe ni iyihe nama yagira urubyiruko rw'u Rwanda ruba rwicara rudakora ruvuga ngo nta kazi kariho?
Urakoze cyane warumbajije ngo imyaka mbimazemo ntabwo ari imyaka umwaka nturashira ariko nkoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa gute ndumva iyi myaka yarashize kuko mu gihe umuntu akitangiza segonderi burya abonye telefone ukoresha imbuga nkoranyambaga aba ariyo nicyo kiba gikurikiye kuko twese tuba tubifite amatsiko kugira ngo mbone uko ntangira kwari ukugerageza utuntu twinshi nimba ari ugupostinga kuko natangiye nakoraga ibyibutsi by'inkandiko udupoweme dutoya nkadupostinga cyangwa nkaba nakifata amashusho ndi kuvuga nyine poweme nyibisayitinga cyangwa nerekana ahantu hagiye hatandukanye nakoze urumva nk'uko kugerageza kenshi cyane ntacitse intege niho igitekerezo cyo gukora uko nsigaye nkora cya zino video niho cyagikiza numva cyahuje ibyo nakwita amashusho nari nsanzwe nkunda gufata amashusho cyangwa amafoto bihuza n'ubwo busizi nabwo nari nsanzwe nkunda kibihuriza mu kintu kimwe hanyuma rero inama nagira urubyiruko cyangwa abandi banshize amatwi bashaka gukora nk'ibyo nkora cyangwa bashaka gukora ibindi byabo ni ukwitinyuka kumva ko muri bike bafite hari icyo bashaka gukora urumva nimba utangiye ufite telefone yerekana amashusho adasa neza icyo ubanza ugakora ni ukuvuga ngo nda uko byamera kose n'ubukira ntari ubura umuntu ukeye uyu munsi n'ikirega ari ahantu 200 ejo kikarebwa n'abantu 1000 ejo kikarebwa na 500 abari intambwe igenda itera umunsi ku munsi kandi uko urebwa hagenda hazaho umuntu mushyashya urumva ni ukugerageza ibyo ukoresha uko bimeze kose niba ugiye kugaragaza impano yawe ukoresha ibyo ufite nubwo ati ndategereza nzabone kamera irenze cyangwa nzabone ubushobozi burenze kuko ibyo ngibyo urabitegereza ntibize tuya nabo nanjye ndacyabitegereje cyangwa ukabona bifashe igihe kirekire urumva mu gihe gitegereje noneho wakicara nicyo namubwira uwo muntu ushaka gukora cyangwa ukitinya uyu munsi
uranyuzwe Gakwavu
murakoze cyane ndanyuzwe Jeffrey
ngaho komera rero umunsi mwiza
nawe ugira akazi keza
ye reka twakire na Nindabira Ferdinand ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika
murakoze cyane
amakuru Nindabira
amakuru hano duherereye ni meta turashima kabisa
uherereye he
yo ndaha muri Kenya aho bita Eldoret
ndahareba warushatse rero kuvugana n'umutumirwa
yego ngo tuganire gatoya
ngaho duga ku ijambo
aravuga ati rwaruka nukuraba tutitinye tukaraba ukuntu dushobora kwiteza imbere rero kwiteza imbere ni byiza hanyuma ariko ikintu cyamba kigora nka twe rwaruka cyangwa urundi rwaruka ni uburyo bw'ibanze ndabivuge nk'uko kubera ko bashaka kufite telefone yavuga ati telefone turashobora gutinya tukavuga tuti telefone kamera nabi tukagomba ari amakamera yo ku rwego hejuru mugabo ukajisanga hari ukuntu uburyo ntushobora kujya gukamera ibintu ubwa mbere bwobwo ntushobora kubira icyangwa udafite umukuru wawe ashobora kureka ingene bigenda hanyuma
ariko ibyo ngibyo Solange we yatubwiye ko yinjiyemo nta muntu afite nubwo kugeza ubu ngubu wenda ndaza kukimubaza icyerekeranye n'umusaruro nubwo kugeza ubu ngubu wenda tutavuga yuko abikora nk'uburyo bumwinjiriza amafaranga ariko abitangira ntabwo yari afite umuntu twavuga wamuteye inkunga ngo amubwire ngo injira muri ibyo
njyewe nibaza yuko kwinjira mu kintu ufite mukuru wawe akikwereka kuko ntushobora gutangura ibintu ata muntu abikwereka ababibitsi akwereka ingene bigenda ubwo nawe yari afite nimba atawamutera uburyo mugabo ibyo bintu yinjiyemo yari afite umuntu abimenyereye amwereka ati kugira ubitangure utangure uku kandi kugira uzozamuke bizogenda uku
reka tumubaze
kubera ko ngari mu kiganiro kubera ko ngari mu kiganiro iyo ababyari gukunda akaza kudusigira akanimero kiwe tukamubaza tuti kubera ko nawe ari mukuru
oya
kwa natwe tubishaka kugira mugabo dusike nka kanimero tukamubaza nawe akatubera mukuru muri ibyo onye
nta kibazo turaza kukamusaba kanimero ariko ubwo turi kumwe reka tubwire uko byagenze urumvise ibyo Ferdinand arimo kuvuga sala
yego ndamwumvise
ngaho tumara amatsiko
akabaye amatsiko uwo muntu ntawe rwose ntawe n'ubu ngubu ntawe umbwira ngo kora gutya uko akunda ufite ikintu ukagerageza ikintu cya mbere kiriho bavuga ko kwiga ari ukwigana nimba ufite ibyo wifuza gukora n'ushaka kuba umunyamideli ntabwo wahanga utarabasha no kubona abandi bahanga imideli uko bagenda babigenza icyo ukora ni ugushaka abantu ubona bakwinsira cyangwa
bafite ubuhanga mwibyo bashaka gukora kabaforowinga umunsi ku munsi kare ubuhanga bwabo uko bireba nawe ugenda wunguka ibyo ukavuga ati nimba yakoze kano kantu gutya njye abaye ari njye ngakora gute nuko bigenze hanyuma iyo telefone rwose ntayo nahereye kuri telefone iciye bugufi cyane uramutse nimba umfolowinga cyangwa iki ushaka kujya kureba amavideo yanjye ya kera ushobora no gusanga bameze nk'harimo ibicu kubera ko atabagaragara kandi navuga ko ari nayo yarebwe cyane kurusha nayo ndi gukora ubu ngubu.
None se Ferdinand ujya ukurikira Solange ku mbuga mpuzambaga
reba ubwo nanamurondenda namubura namurondenda mubura ubundi bwo byabaye n'ibyambere ndamwumvise ndamuraba ku rubuga sindamubona neza.
None Solange abagushaka abashaka kugukurikira baragukura
hari icyavuze ati mumbabare gatoya hari icyavuze ati kwiga n'ukwigana ariko kugira wige neza ufite umuntu akwerekeza kandi ushobora kwiga ibitari byo mu gihe wiyigishije ariko ufite umuntu agukuriye muri ibyo bita arabikwigisha ugasanga kugenda neza.
Oya nibyo ibyo uvuga nubwo ari byo bwose we aratubwira ibyo yabayemo aratubwira experience ye wendi yaza kugira umwerekana we byajya kurenza uko bimeze ubu ngubu ariko twe arimo aratubwira uko byamugendekeye hanyuma Solange nari nkubajije ni abashaka kugukurikira kugira ngo babone utwo tu video bagusanga hehe umva Ferdinand yakubuze
kuri Instagram kuri Twitter cyangwa kuri TikTok na Solange Nishimwe cyangwa se Solange
cyangwa Solange Nishimwe
yego.
Ubwo urahumvise Ferdinand?
Ndahumvise cyane ariko yego ndahumvise ariko iyo adukundira nako kanimero nako kumbure iyo umuntu utanze nimero kumva bari kukubwira ibintu bitajyanye n'icyo waba watangiye iyo nimero urashobora ukamukuramo ariko si ibyo ngabo si itegeko cyangwa igisata.
Ariko Ferdinand uri ingaragu cyangwa urashatse?
Oya jewe nshaka nanjye kurara ingene burya nta muntu aba adashaka ko yokora ikintu agatera imbere mugabo kugira ngo hari igihe nshobora kubijyamo bikanyobera ariko nsaba kanimero k'iyo nkamubaza
narengize ngo akanimero uragashakira izindi mpamvu.
Oya nta zindi mpamvu uri muri izo bintu byo kugira umuntu araba ingene
yitegereza tubivuganeho neza
umvise arakubwiye ngo uzamufollowinge numara kumufollowinga umwandikire inbox hanyuma muganire neza noneho ibya nimero ayikwihere atayitangiye kugasi urakoze cyane Ferdinand ngaho Eldoret muri Kenya ugira umunsi mwiza
kuri twese
Radio ya Amerika ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi umutumirwa wacu ni Mademoiselle Nishimwe Solange ukoresha uburyo budasanzwe bugwi kugeza ibiganiro bye ku mboga mpuzambaga twakire Jado Pro ikaze mu kiganiro muri sanga
akoze cyane
uherereye he
Mereye Kigali Kicukiro.
Okay, urashaka kuganira rero na Solange?
Yego yego.
Twagiye.
Solange ikintu namubaza.
Yakubaza.
Namubaza ati nge Solange nsanzwe mukurikirana ku mbuga nziza ni iki yagira inama nabonye ari umukobwa witeje imbere ni iki yabwira urubyiruko muri iminsi bugarijwe n'ibiyobyabwenge n'ibintu utamenya ari ubugiye mu bintu utamenya
inama nabwira urwo rubyiruko ayo mafaranga rukoresha rujyana mu biyobyabwenge yavamo ikintu gikomeye baramutse bafite ikintu bakunda gukora akaba ariho bashyira ayo mafaranga hari igihe batekereza ngo ayo mafaranga ni makeya ariko imbaraga bavuga kwinvestingamo nimba tuvuga kundi ubucuruzi ahere ku kintu gitoya afungure online shop ahereye ku mafaranga makeya ibintu bigenda biza polepole.
Jado Pro igisubizo uracyumvise
ndacyumvishije
urakoze cyane rero kigari komeza
ariko amatsiko namubaza umuntu amushaka wenda mushaka ko baganira wenda mu byerekeranye na karakazi cyo yamusanga hehe
nkuko nabibwiye mu kanya Ferdina uramutse uporoyinga uranyandikira ubundi rwose ngende umurambe gusubiza ndagusubiza ubundi tukayiganira
ok murakoze
urakoze cyane Jado ugire umunsi mwiza aho ngaho ku Kicukiro
sana murakoze
Mucho John Boston ikaza mu kiganiro muri sanga natwe ntabwo tukumva neza ariko banzura ahantu hari agasaku nagira hirya gato kuko mukanya turagukuraho nibikomeza gushakuza ok ndagira ngo aho ngaho ntabwo turimo kumvikana neza
uko nageze mu bikorwa nikoresheje kuri moto nikoze mu modoka ubundi ndahasesekara yamfurebye neza anyambika ingofero amabote ubundi amanava ngo nibango ntiyabashumba nabanje gusya kuko nari mfite inzara ngabo yaje kumfasha mubaje impamvu asya kandi ari umugabo atarabona mbaye umugore se yanzaniye moto yo mu bigogwe nsanga ivuga nk'izindi mpagaze ku musozi nahamagaye pamera yanyitabye avuga ngo mungu ndiruka njya kumureba namuhaye ibyo namuzaniye ngabama ku gashike ndakanyunguta byanagiye ikigori ngo nyishishure we ntarera abajeyi nkongeza umuriro mu gihe abandi baguwe neza nanyuze mu bihumye njya kwakira amata ntanywa amata ahagaze naricaye baranyuzuriza nibaje impamvu zose bari mu mugezi ndebye nsanga nimwe ituma abagore badapfa vuba twakiriye mu mazi n'ubwoba yabimbujije basimbutse urukiramende njye nsimbuka hato reka kwimanika si ibyanjye bampaye inkoko iriho ibiryo nubwo narinzi ko ari inkoko turatarama ndifotoza ndataha
Solange ubutumwa washakaga gutanga muri ino nkuru ndumva ari ubutumwa butandukanye ariko mu by'ukuri igitekerezo washakaga ko umuntu yumva arasukiraho ni igihe
ikintu nashakaga ko umuntu ahita amenya ngira ikintu nari nibanzeho ni ugukundisha abantu ibigogwe no kubabwira ko hari mfite izina yitwa Pamela iyi nka nziza cyane yakira abantu njye natunge no gusanga nyine buri bashyitsi bose biri ku muryango irabakira cyangwa ibaha ikaze nicyo kintu cya mbere nashaka ko umuntu uri bubamiye vido ari buhite amenya
nabonye unayigaburira
yego nayigaburiye
ariko ntibyakubujije gushyiramo utundi tuntu dutsitse muri iyo nkuru yawe nko kuvuga uti nakubise mu mazi n'ubwo babimbujije reka nta mukobwa wimanika washakaga ngira ngo kuvuga ibintu by'umuco wa kinyarwanda
yego hari abari umuco wa kinyarwanda nashaka kwerekana murabizi nta muntu twese twakuze bashaka tubwira ati ntabwo ukandagira mu mazi nta kujya mu mazi urumva kujya mu mazi hariya no kugaragaza nyine kwerekana wa muco wacu yuko dukora rwose nta muntu ukura ajya mu mazi nyine
kandi uti ntawunywa amata ahagaze
ntawunywa amata ahagaze
nabonye bagusukira mu cyansi baruzuza nuko bicara
warayamaze abantu muri komenti barambwira ati nkoya ntabwo buzuza amata barayunamura apfa niko kawe nigiyemo
ngo barayunamura
barayunamura
hanyuma ngo ngira ngo nta n'ubwo bayamena barayabyarira ngira ngo ibintu nk'ibyo
yego
ku murongo wa telefone dufite umuntu witwa Law Abiding Citizen ikaza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ndabashimiye
yego
mbereye Kigali mu Rwanda Kibagabaga amazina nyirizina ni Marseli ndashaka kubaza umutumirwa buriya iyo umuntu atangiye urugendo rwo kugira ibyo akora kandi ishobora kumenyekana ku rwego mpuzamahanga cyangwa se ku rwego rwisumbuye kuba bikoraho ntabwo abura birantega mu rugendo rwe aha niba ntamugoye yadusangiza zimwe mu ngorane yagize anatubwira uko yazikuyemo kugira ngo uyu munsi agaruka ahagaze uyu munsi nicyo cyo nyuma nshaka kumubaza murakoze
urakoze cyane Marcel arakumva
birantega zo ni nyinshi nubwo ziba zigihari iya mbere navuga ari ukuvuga ngo ni ugutangira kumva ko nta telefone mfite ifata amashusho neza nari mfite kumva ko kuba itari hari nicyo kintu cya mbere cyancaga intege ariko ntibyambujije nkaza ati reka nkomeze nkore nta wamenye uko bizagenda hanyuma ikindi naba ducinye cyane kukubwira ati biri gukora ni ibiki ari kubwira ati rwose bireke si ibyawe bikubereye cyangwa akaza n'ibintu byinshi biba biguze nyine n'amakomantere menshi aba arimo ibitutsi cyangwa afite amagambo atari meza ariko kugira ngo njye nirengagize ubusi nshobora kuba navuga ati ngiye kuyasubiza uyacaho nk'uyitambukira nyine kuko n'ubundi uzi ko ntabwo ushobora kuyahunga nyine
Marcel turacyari kumwe cyangwa yagiye okay bambwiye ko Marcel yagiye hanyuma se sora nshingiye kuri ibyo ngibyo urabona iyo umuntu wa mugani yatangiye kumenyekana muri ubwo buryo abantu benshi barakwandikira abantu benshi bifuza kukubona ntabwo ujye ugira ibintu bigukoma mu nkokora atari birantega ahubwo wenda ari ibintu bishobora kukurangaza bikaba byaguteshura inzira yaba iy'amashuri yaba iyo wiyemeje y'uyu muhamagaro
yavuga ko kugeza ubu ngubu ntazo birantega zimeze gutyo zambuza gukomeza inzira cyangwa amashuri nta nubwo nzifuza cyangwa nta nubwo nziteganya nkunda kuvuga ko mbona ibintu byanjye byakwiye kuba nimba ari ngiye gukora gutyo nakwiye guhindura uko ibintu bihinduka ahubwo numva byo byahinduka ariko ngewe personality yanjye nyine ngerageza cyangwa ndayirwanira kugira ngo urumva iyo uhindutse ukajyana nayo birakugora nawe kwiyadaputa mba mporanira kumva ko nshobora kuba natera imbere ariko ngewe na za nzozi zanjye zikagomeza zikaba wa mwana ukunda kurota ibintu byinshi wa mwana ukunda kugerageza ibintu byinshi ariko nyine we adahindutse ngavuga ati ngiye kwisanisha nuko uko abantu bashaka kumera
turi kumwe na Bizimungu Jean Claude ikaze mu kiganiro muri sanga
yego ndabumva neza
uherereye he Jean Claude
mbereye muri repubulika iharanira demokarasi ya Congo intara ya Kivu y'amajyaruguru ndi muri
hasi uri muri Rukare
yego
nako wahagaze tukavugana kuri buze kubura umwuka ngaho baza umutumirwa icyo umushakira
ko nandi kubumva neza
ariko twe turakumva wari utelefoni ushaka kuganiriza umutumirwa nibyo
yego nari nshaka kumubaza araka hano numvise arimo avuga irangahanze ye nashizeho ngo ni yanjye ari antibote kuri ako kantu karansekeje rwose
antibyondo
ko habagaho za antibyondo
antibyondo ngira ngo ni akantu yakoresheje kuvuga amabote maremare atuma ibyondo bitagera ku muntu nibyo ra
yego nibyo
nuko Jean Claude rero
ubundi twe
komeza
yego nde ko kantu ntabwo nari namenye ubwo nanjye nkamukuyeho ariko nashakaga kumubaza yatekereje ute ko numva ari ibintu bisa nkaho ari iby'abantu nyine babandi bakuze bafite ibitekerezo yuko utsinze kugenda gute kugira ngo avuge amagambo ameze nka gariya aze kuyakoramo biriya bintu nyine
arahibereye
navuga yuko sinzi nagenda aho bituruka cyane ariko mu gihe mfite video cyangwa mfite ayo mashusho iyo ndi kuyareba imbere yanjye mba ndi kugenda menya ijambo biri bujyane na ryo nyine uko ngenda biterwa n'amashusho mfite.
Yego Bizimungu Jean Claude rero reka tugushimire ndumva murongo wawe aho ngaho muri Congo utameze neza urakoze cyane guhamagara ku ijwi ry'Amerika tujye kuri VOA Ambassador ikaza mu kiganiro muri Sanga niko wiyise ariko ushatse watubwira n'izina ryawe nyaryo.
Amazina yanjye nitwa Kizimana Efron ndi Nyanza mu murenge wa Busoro.
Komera cyane.
Yego reka mbabwire uwo mukobwa yanangaje kuko ijwi rye n'imvugo ye njye nandi ku kinyabiziga mise mparika ku ruhande nari nangiye gushinga kubera ukuntu ari kuvuga
ndahera data
cyane mbega umukobwa usura komera ku muco nizere ko utari muri ba bandi bajya ku mashasho media bakambara ubusa ndakeka turi kumeze kubera ukuntu numvishe ibihangano bya bimeze
biratandukanye rwose
ufite ijwi ryiza mukobwa
ndagushimye
n'imana ariko numvishe rwose ufite impano nziza kuko uravuga rwose umuntu akaba yasinzira nk'aho uri kumukoraho rwose
urakoze.
Gusa ntabwo numvishe imboga uri gukoresha nimba ari kuri Facebook cyangwa kuri YouTube cyangwa se WhatsApp sinzi ahantu uherereye waza kutubwira.
Imboga nkoranyambaga hose turahari nka Solange Nishimwe cyangwa se Sol Solange
kuri Facebook yitwa Gucci
Solange Nishimwe.
None se ko njye mrereye mu majyepfo I Nyanza mu murenge wa Busoro uzigumire mu mujyi wa Kigali cyangwa uzadutemberera uguze ni wabije nishimye cyane rwose pe nishimye
oya ni Nyanza vuba ngaha rwose kukwezi ukundi ni kuzashira tutahageze.
None se reka mbaze ufite ba bantu mu wa muntu ngo witwa umukunzi
mfite abakunzi benshi.
None se wa mugabo we ko numva byose ugiye kubirangiriza kuri radio waretse wowe uze kumukurikira reka nkwereke
reka mbabwize ukuri iyi radio ni radio twisanzuraho umva mwarakoze kuduha umwanya tujye twisanzura tuvuge icyo dushaka.
Urakoze ariko noneho ndumva waguye mu nka uze kumukurikira hanyuma ubwo ibindi muzabikomeza ariko urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byiza ugereje ku ijwi rya Amerika no kuba wishimiye Solange urumva yuko mu byukuri aragusezeranyije ko azaza Nyanza
cyane rwose uno murongo wanyu mushasha 93.3 I Nyanza naho urahagera cyane turawumva
mukomere cyane I Nyanza aho ngaho abanywanyi b'ijwi rya Amerika bose turabatahije kandi mukomeze kugira weekend nziza ndabona yatangiye.
Tuhuriza Thomas Kamere ndati amahoro I Nyanza Efron aragukunda cyane mu murenge wa Busoro
ashobora kuba nakumva dore musize hepfo hari arimo gutegura amakuru
n'umfeperere cyane
ndamubwira ni ingerayo rwose
ariko yabuze buryo acanyereza nimero ye.
ibyo muraza kubivugana urakoze cyane VOA Ambassador munsi mwiza ho ngaho I Nyanza
murakoze cyane turabakunda cyane
sora reka nanjye nkubaza akabazo
ndagusubiza
uziko twakoresheje ifoto yawe dupostinga ikiganiro turi buze kuvugaho. Kuki ifoto waduhaye tugusabye ifoto yo gupostinga ari ifoto uteruye ngira ngo ikijumba wibereye ahantu mu giturage ntuduhe ya foto washyizeho makiyaje ugaragara neza washyizeho background ikomeye cyane nka zimwe abantu bakunda gushyira kuri Instagram kandi urazifite nawe kuki wahisemo iriya foto?
ahubwo si ifoto yaje se nayo ifoto nayo yaje mu buryo butunguranye icyo navuga ariko n'ubundi za makiyaje ntabwo nzigira sinzi kuzisiga urumva rero noyo nyine
ni hahandi
nihahandi
ariko urumva ko abantu bakomeye no ku muco cyane cyane bakomeye ndashaka kuvuga ku bijyanye n'ubuvanganzo ama ikinyarwanda uvuga amagambo ukoresha ubwo n'ibijyanye n'uko wenda abantu imyambarire wumvise ko nayo bayivuze ibintu nk'ibyo ngibyo
yego
yee mu gusoza rero dusubire dushigaje minota 5 yonyine cyangwa ndetse ne dusubire ku kintu bigeze kuvuga cyitwa umusaruro mu byukuri utangira wavuze yuko nta nyungu igaragara mu rwego ngira ngo ashaka kuvuga mu rwego rw'amafaranga ibyo ukora birimo bikwinjiriza ariko ukoresha ijambo ryo kuvuga yuko ugitegereje abantu mukorana cyangwa se ukizitegereje ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu ibyo ukora ubikora ukoresheje uburyo ubwawe ntabwo wumva bikuremerera ngo wumve wenda hari igihombo mu rwego rw'amafaranga cyangwa mu rwego rw'amikoro ibyo ukora bigutera
navuga ko urumva iyo ibintu byose byikora cyangwa ari naho hari gusanya ntabwo biba byoroshye buri wese nyine duhorana inzozi reka nivuge horana inzozi gutera imbere yo aba ari yo nzozi ya mbere cyangwa intego ya mbere urumva rero navuga ko ntaravuga ngo nabaye mukuru mfite ibigo runaka dukorana uretse kuvuga yuko mbitegereje cyangwa mba mbyifuza bahoza mbaza ati ibigo bikora ubukerarugendo iriya navuga ko biramutse bibaye yaba ari platifomu nini cyane cyane yaba iri mu mujyo w'ibyo nkora kurushaho nyine byamfasha kugira ngo byaguke bigere kure hashoboka kuko iyo uri umwe nyine ugera aho umuntu umwe nyine agera ntabwo urenga imipaka n'imipaka ni gake gake yonyine
wari watera intambwe se ngo ufate nka kimwe mu bihangano byawe nta kireba wakoreye kuri ngira ngo n'ikivukwini cyangwa hariya mu ruguririya wenda ukijyana ukerekane mu buryo bwo kugira ngo uvuge uti nimurebe ibyo nshobora gukora bityo munshyigikire nkore n'ibirenzeho ukagishyira abantu nk'abo bashobora kugufasha
ibyo ni byo ndi guteganya muri iyi minsi no kubanza umuntu agakora iyo concept note neza neza ku buryo ujya gupresenta byoroshye no kubona n'inzira ubanza ugacamo kuko ntabwo biba byoroshye kuvuga ngo ndagenda ngiye kureba uyu nguyu ubona none ugomba kubanza kuvuga ati ndajya kureba uwuhe ndamubona mu buhe buryo nabyo ntabwo biba byoroshye
ariko abazi kureba kure bazakwishakira muri rusange niko umuntu yanavuga mu gusoza rero Mademoiselle Solange ni ishimwe tubwire aho bishya bishyira inzozi zawe kuri uyu mushinga ni izihe urashaka kugera he hanyuma twifotoze dutahe
urakoze cyane inzozi za mbere ni ugukundisha abanyarwanda cyane kubakundisha iby'iwacu binyuze mu nkuru mbarirano yerekana aho hantu heza ubwiza bw'aho hantu hagiye hatandukanye uretse n'ibyo ni ukuba twagera nagera no mu bindi bihugu nabo ngiye kuvuga u Rwanda ndetse no kugira ngo ngereranye na Afurika ko tuvuge ngiye Burundi cyangwa muri Uganda kujyana umuco w'iwacu nkawugereranya n'uwabo mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda cyangwa umuco w'iwacu abantu twemeze tubimenye bigendeye n'ubwo buryo bw'inkuru bubashimishe cyangwa bubentertaininga kandi nyine bigakomeza kugera kure kubona izo opportunities zitandukanye kubona abantu dukorana batandukanye no kubona amafaranga
yego Mademoiselle Solange ni ishimwe reka tugushimire cyane umwanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika ubutaha nitwongera kuguhamagara tugusaba ikiganiro nyabona uzatwitabe
kabiri rwose nzita kabiri.
Yego, komeze ugire umunsi mwiza, weekend nziza na bagenzi banje bamfashije mu kino kiganiro, Justin Kubuhanga bw'ivyuma na Nadia Taha. Ndabashimiye namwe mwese mwari mukurikiye Radio Ijwi rya Amerika kuri mikro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.